Words alone will never be able to explain the pain I'm feeling now. You give me joy, hope, and aim. Now I'm feeling so good, hear this from you. I'm sorry.
Kikapu sasa musiali, kapa manzi wana opuwa. Iketa koruna, tosa ila chwana. Katita zike, uinzibu ulevu. Kiwa zivoru, no kwa shaka magelo au lufi. Lufeze luswa nela nekeleka pina fe. Nimbunga vai, wanela vai internet cafe. Uliva kwa kaoma, kwa baliza kabirangu. Ozo njami waiki, diva sweli senanga. Ninalina koze musalufa nga matangu. Wandote litu kidi fama toma luzinga. Lule kisizeri kalule kelipi na uyo. Likali inzi chwa niko ubu kitibutio. Ela ukufati nikivu ni yala. Ukailuli lutai heta ukasiala. Lukupakulu alava lule kisevili imbao. Vatakulu koma ni alifati kipanimba. Always saliteng. Your love and support makes my days happen blind. And I can't count the reason why. I can't tell why. I just know and feel that since day one you started listening to my music, that moment became so special. And you still keep on supporting. I never disappoint you. Kina yo.
Likandeli toko mwiku tungunyu. Na mianufita kuze anitoko alikusha ununa. Yani wanisani mufamutio wabu kiti. Kulwa na rifi anifiti nito ya munga mkiti. Nikatinda na kubeyali lafaka ndaleza kulisi. Kelo loli toko za kweza. Anirumeri kuni atelela nisifofu kunzia. Mamusi pili nito kwa kutia nizo kwa. Nibali kanimwa nilataluli. Amusi pise muka kutani na kwa liluli niya kwa. Yaeza wundi haba siku luli. Nikufana kukoma dimona anifikuli. Niopela zelati wa kimina vafuva. Mavoneza vona nimulati wa wabona vamu. Kanibuzali buzo kulita tafalisa. Mavoko moho kutezinga na akipalisa. Moho zeni na ana moho mwona avali zibi. Nize inyani bauto kahoba utwalizwi. Maka ito ya kozi vataka nariangana ho. Hakuna zeva na anafoba za maiko. Niotile muvilize matoho kize tuna. Nisamiru kiseza wali noti chafukuna. Nasaba kumitali mani miyoko ya ngonga. Kambe piruki ya ukalimani mbosike matonga. Anipo singili na kukulili nipundele. Yana kila vateni na vonila fya kavindele. Nifeta uzi milelo ya kasefa sefula. Na lumerane ni kuzize vatonga vasifula. Baki legea mdone ni mikuli sangali fuba. Kuna ana kutuela music inalikuwa. Nini matanga nina kona koseto nsia. Kutuela fama nganda nzila batu bansia. Sepeo na neili teni kuli nikazua. Fake niye manzeli teni kafa amshua. Inga boloze mkuli utwa kikuto kwa zivo. Ni kuifilika nisapiru kuto kwa lipio. Kukuza kuli ni felile ya fela kimusali. Yo mazwe mba na filwe. Filwe alikwesteni kunifa chance avalati. Wala tambo connected neve ya matati. Naziva likachono nguli kava hande. Tuna insa dimoda pobari zwele fande.
I'm done. This one's for you guys. It's Sally Ten.
The managers, Mr. Mollis K. Abajam Z.
CK.
Star Fee Busy HP. Fizz B. KND.
Jasilim G.
Karos. Van K. Khalifa Power. Saint Paul. MAB HK.
IJ Spencer.
Winks.
T Flex Yona.
Wakazaki Chanda. Muya G. Rio Viri UJ, Zero Seragachi, YGZ, Peace a guy, Brother Link Seragachi.